Exclusive at NigerTales.com.
Neno la Bwana ni upanga mkali unaokata pande zote. Wateule tusife moyo. Yeye yule alianzisha kazi njema ndani yetu. Ameahidi atakamilisha. Daddy Owen once again. BCB. Nipe pambio.
Kila siku ni kama Jumapili. Kila siku kwangu ni kama Jumapili. Kila siku ni kama Jumapili.
Kukata ndimi ndugu langu
Jumanne chiriki na wajane na yatima
Jumatano baba
chambua Biblia Alhamisi chiriki na wafungwa na wagonjwa Ijuma baba kesha kanisa
kesha na kuomba
Jumamosi tangaza neno lako Bwana Yesu kila siku ni kama Jumapili kila siku kwangu
kamilisha injili na tutimize wajibu tuliopewa na Yesu Kristo watembelea wagonjwa hospitalini ushiriki na mayatima na wajane kuwasaidia wasiojiweza na kueneza injili hadi pande zote za dunia kutii amri zake Mwenyezi Mungu na kufuata maagizo yake tii amri
kila siku
mimi huyo
kama Jumapili
NigerPhoenix.com.